NgokaMakho 10. Wasuka lapho weza emkhawuleni yaseJudiya nangaphesheya kweJodane, izixuku zabuye zabuthana kuye. Waphinde wabafundisa abantu njengokujwayela kwakhe. Kwase kusondela kwabaFarisi, bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo bemlinga. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? Bathi, uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahlwe. UJesu wayesethi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu, wanilobela lowo myalo. Kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa lokho umuntu uyakushiya uyise nonina, anamathele kumkakhe. Laba babili bayakuba nyamanye, ngakho abasebabili kepha sebenyamanye. Ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu. Besendlini abafundi babuye bambuza ngalokho. Wathi kubo, yilo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga kuye. Naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba baphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu kubona wathukuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi. Ningabe nqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilo nalowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana, kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Ekuphumeni kwakhe kuye endleleni, umuntu wagijimela kuye. Waguqa ngamadolo phambi kwakhe wambuza wathi, mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi kuye, mfundisi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami. UJesu wayesembheka emthando wathi kuye, usasilelwe into yinye, hamba uthengise ngakho konke onakho, upha abampofu khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Kepha wanyukumala lelozwi, wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu. UJesu waqalaza wathi kubafundi bakhe, kulukhuni kangakanani kwabanomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kepha abafundi bethuwa ngamazi akhe, uJesu wabuye waphendula wathi kubo, bantwana, kulukhuni kangakanani kwabethemba umnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kululo kuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Bamangala kakhulu bathi omunye komunye, pho kungasindiswa bani na? UJesu babheka wathi, kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo, ngoba kuNkulunkulu kungenzeka konke. UPetro wathatha wathi kuye, bheka, thina sishiye konke sakulandela. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, akukho muntu oshiye indlu noma abafowabo, noma odadewabo, noma unina, noma uyise, noma abantwana, noma amazwe ngenxa yami, nangenxa yevangeli, ongayikwamukeliswa ngekhulu, manje kulesi sikhathi zindlu, nabafowabo, nawo odadewabo, nawo nina, nabantwana, namazwe kanye nokuzingelwa nasenkathini ezayo, ukuphila okuphakade. Kepha abaningi abokuqala bayakuba ngabokugcina, nabokugcina babe ngabokuqala. Babe sendleleni bekhuphukele eJerusalema, uJesu wayehamba phambi kwabo. Ababelandela babethukile, besaba. Wayesethatha futhi abayishumi nambili waqala ukubatshela okuza kumehlela ethi, bhekani sikhuphukele eJerusalema. Indodana yomuntu iza kukhashelwa kubapristi abakhulu nababhali. Baza kuyinqumela ukuba ife, bayikhaphele kwabezizwe. Baza kuyiklolodela, bayikhafulele ngamathe, bayishaye bayibulale, kepha emva kwezinsuku ezintathu iza kuvuka. Kwase kusondela kuye oJakobe noJohane, amadodana kaZebedewu, bathi kuye, "Mfundisi, siyathanda ukuba usenze lokhu esiza kukucela kuwe." Wathi kubo, "Nifuna ukuba nginenzeleni na?" Bathi kuye, "Sipho kuba sihlele omuya ngakwesokunene sakho, omuya ngakwesokhohlo sakho, enkazimulweni yakho." Kepha uJesu wathi kubo, "Anikwazi nikucelayo. Ningasiphuza yini sitsha engisiphuza mina, ngibhaphathiswe ngombhaphathiso engabhaphathiswa ngawo na?" Bathi kuye, "Singakwenza." UJesu wathi kubo, "Isitsha engisiphuza mina, niyakusiphuza, nibhaphathiswe ngombhaphathiso engibhaphathisa ngawo mina. Kepha ukuhlanganiswa okunene sami nangokwesokhohlo kusikho okwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abalungiselweyo." Bathi ukuzwa lokho abayishumi, baqala ukuthukuthelela oJakobe noJohane. UJesu wayesebabiza wathi kubo, "Niyazi ukuthi abathiwa babusa izizwe, bazenza amakhosi phezu kwazo, nezikhulu zazo ziphethe amandla phezu kwazo. Kepha kunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo nalo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu, makabe yisikhonzi senu. Nalo ofuna ukuba ngokuqala phakathi kwenu, makabe yinceku yabo bonke. Ngokuba naye indodana yomuntu ayizelanga ukukhonzwa, kepha ukukhonza nokunikela ukuphila kwayo kube yisihlengo sabaningi." Khona bafika eJeriko. Kwathi saphuma eJeriko nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaThimewu, uBhatimewu isinxibe esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwa ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, "Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele." Abaningi bamkhuza bathi, "Kathule." Kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, "Ndodana kaDavide, ngihawukele." Wayesema uJesu wathi, "Mbizeni." Bayibiza impumputhe bathi kuyo, "Yima isibindi sukuma uyakubiza." Yayisilahla ingubo yayo yagxuma yaya kuJesu. UJesu washo kuyo wathi, "Ufuna ukuba ngikwenzeleni na?" Impumputhe yathi kuye, "Rabuni, ukuba ngibone." UJesu wathi kuyo, "Hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile." Yayisibona khona lapho yamlandela endleleni.